to end it and you move a little super. Get out to end it and you move a little super. Get out to end it and you move a little super. Get out to end it and you move a little super. Choto wende tali ubu wabacha macheliwa.
Wetali ubu wabacha macheliwa.
Choto wende tali ubu wabacha macheliwa.
Wetali ubu wabacha macheliwa.
Choto wende
tali 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 ubu wabacha macheliwa.
Choto wende tali ubu wabacha macheliwa.
Wetali ubu wabacha macheliwa.
Choto wende tali ubu wabacha macheliwa.
Betali ubu wabacha macheliwa. Betali ubu wabacha
macheliwa.
Betali ubu wabacha macheliwa.
Betali
ubu wabacha macheliwa. Betali
ubu wabacha macheliwa. Betali ubu wabacha macheliwa. Betali Hey, kabana na zopa la ganzi mbagai wan chalaba na ndo chole skuzi wakiaba lenga hiki mna kulube zam chano kiz. As born ma zamu mochang ba zufagal chagen kona ba tan silisi ukta be guana pen sabra kon. Ukupu ga ganja alon kachaza pema pesin. Ukupu ga ganja alon kachaza pema pesin mva ande faga se. Ito ati kosti na matintan. Ito ati kosti na matintan. Tobo zam pemba la pema kosi inuena. Uthi umfowethu sikiza khona le kugqibelana. Yanga umcobothi ke lowo. Hey, waphinde wakhuphuka ukukhathaza emabhesini. Uthani? Wekhula sithandani khona apha eqina eFlagstaff. Hey, lo mfana nemshiya khona pha evona nikophe enkhanini. Choto wende tali ubu felushupa. Choto wende tali ubu felushupa. Choto wende tali ubu felushupa. Choto wende tali ubu wabacha macheliwa.
Wetali ubu wabacha macheliwa.
Choto wende tali ubu wabacha macheliwa.
Wetali ubu wabacha macheliwa.
Choto wende tali ubu wabacha macheliwa.
Wetali ubu wabacha macheliwa. Wetali ubu wabacha macheliwa. Wetali ubu wabacha macheliwa. Wetali ubu wabacha macheliwa. Wetali.
Choto wende tali ubu felushupa. Choto wende tali ubu felushupa. Choto wende tali ubu felushupa. Choto wende tali ubu wabacha macheliwa.
Wetali ubu wabacha macheliwa.
Choto wende tali ubu wabacha macheliwa.
Wetali ubu wabacha macheliwa.
Choto wende
tali 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 ubu wabacha macheliwa.
Choto wende tali ubu wabacha macheliwa.
Wetali ubu wabacha macheliwa.
Choto wende tali ubu wabacha macheliwa.
Wetali ubu wabacha macheliwa.
Choto wende
tali ubu wabacha macheliwa.
Wetali ubu wabacha macheliwa.
Choto wende
tali ubu wabacha macheliwa.
Wetali ubu wabacha macheliwa.
Choto wende
tali ubu wabacha macheliwa.
Choto wende
tali ubu wabacha macheliwa. Wetali.